To my dear Ken,
Kago on the beat dance.
My dear Suti, utamu umeni rock. Kila siku happy, mwenzo nazidi kunona. Mina go crazy, mahaba ndindindi. Tukiwa kwenye bedi, unavucheza na ndizi. My woman in fashion killer, unapiga luku na wakera. Na baby unajua, ukinipa moyo sisi zingua. Kutu mwena jua, nitakia pako seme na boa. Uyu ndo shemeji enu, wangu my love. Pange ni kama tizenu, wangu my love. Das kama unawakera, kama unawazumu baby. Nipiswaga za masela, kama unanichumu baby. Wacha wajue, wendo my valentine baby. Wendo my valentine. When do my valentine baby, when do my valentine? Watch out what you wear. When do my valentine baby, when do my valentine? When do my valentine baby, when do my valentine? Amen. Oh God, shepu like in Somali. Kamazari kwa mbali, na mwitanga my darling. Sweetie sana I swear, nina moja kama pair. Swizi ni kamshare, wala siwezi kumcompare na mwingine Sauti kama kinanda, ladha ya kikenya kiganda. Na vile anajua kubalance, kama metokea ufarasa. Apulipu shika shikili, kama kupeba siku wa mili. Katambe baby kama Kanadia, yani kama unachomekangia. Das kama unawakera, kama unawasumu baby. Nipiswaga za masela, kama unanichumu baby. Wacha wajue, when do my valentine baby. When do my valentine. When do my valentine baby. When do my valentine. Wacha wajue, when do my valentine baby. When do my valentine. When do my valentine baby, when do my valentine? Watch out what you wear. When do my valentine baby, when do my valentine? When do my valentine baby, when do my valentine? Watch out what you wear. When do my valentine baby, when do my valentine? When do my valentine baby?